tracks.
Baby, ina gani ni kuita lingine, mbona kama sijielewi, siku hizi sitamani kwingine. Baby, menifuza mapenzi nimewiva, kweli wewe fundi, kweli wewe fundi. Chachandu uko kwa matando, naona vyote sawa. Iwe tamu na chungu, we chakula langu, kamgonjwa na dawa. Usijali lila ifu langu, amepanga Mungu, litakazawa. Bebe wewe mtasha wangu, roho ya kizungu, unagabaya. Unanimali, nanimaliza, nanimali, nanimaliza, nanimali, nanimaliza, baby, yeah. Unanimali, nanimaliza, nanimali, nanimaliza, nanimali, nanimaliza, baby. Gubu alina nafasi, darling, tukikosa tunatubu, tudumishe amani tawale. Oh baby, ipeleke peleke unavyotaka. Oh my sweetie, kuwa nawe nimezipata baraka. Chachandu uko kwa matando, naona vyote sawa. Iwe tamu na chungu, we chakula langu, kamgonjwa na dawa. Usijali lila ifu langu, amepanga Mungu, litakazawa. Bebe wewe mtasha wangu, roho ya kizungu, unagabaya. Unanimali, unanimaliza, nanimali, nanimaliza, nanimali, nanimaliza, baby, yeah. Unanimali, nanimaliza, nanimali, nanimaliza, nanimali, nanimaliza, baby. Oh, baby, ili penzi la kombo na moto, moto, moto. Baby, ili penzi la kombo na fire, moto, moto.